Hivi mapenzi aya na siri gani? Mbona nampenda sana? Sijui nifanyeje, mana siwezi, yani nahisi nimezama. Anabaki kumbata picha, anafsi na sita, anaogopa. Ana uzuri wa maraika, macho kama nanita. Anampenda yeye, anampenda yeye.
Mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebumps. Baby, cause I love you. Oh yes, I love you. Mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebumps. Baby, cause I love you. Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby.
Mana nahisi niko peponi nikiwa nawe ndani. Narudi utotoni, uwe mbele kunipo mgongoni, niko nawe ndani. Oh darling, tell me something, me girl. Oh no, would you make a nigga come live a dream of love? Oh no, no. Unaniahidi dali, are you gonna make a come live a dream of love? Oh, you mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebumps. Baby, cause I love you.
Oh, cause I love you.
Oh yes, I love you.
Oh yes, I love you.
Mashali wanje, weni wange, ukinigusa na shtuka goosebumps. Baby, cause I love you.
Oh, cause I love you.
Oh yes, I love you.
You know that I love you, my baby.